Muzaba solamu bikumi ebisatu abo muzoni ya Kizito ne Kalongo mukabuga Keruweru. Abamaze ebbanga kumpiri ya mwezi mulamba nga bali mu kibululu bawanja gidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UEDCERO okuzzaako amasannyalaze bagamba nti bakooye enzikiza nga kino kiviiriddeko emirimu gyabwe okugootaana. Omusasi waffe ettaka konsulaata yabirina.
Matthew Mutabazi ng'ono alina essomero mu bitundu bya Kalongo mu Luweero agamba nti okuva amasannyalaze lwe gaavaako kati omwezi mulamba asaasaanyiza ensimbi esoba mu bukadde mukaaga ng'akozesa genereeta kubanga n'amafuta gaalinnya ate ng'ono tali yekka n'abatunda ebyokunywa omuli amata obutunda omunaana nsi kw'ossa n'emirimu emirala nabo bakaaba.
Transforma yaffe yayonooneka, katuli mu mwezi mulamba tetulina masannyalaze. Bulijjo bajeti yange etambulira mu kakadde kamu omwezi, naye kati ndi mu bukadde mukaaga okulaba nga nsokulaninga essomero. So kya bbeeyi nnyo. Twaba twagenda ku UDSL office ezizasuwa ne Luweero ne tubatuukirira ne tubalaga ensonga, naye ekyennaku response gye baatuwa ne batugamba maybe mu gwokutaano bayinza otufira, naye nga maybe
tunda dduuka nkamula obutunda n'omunaanaasi ne soda byonna tebikyatambula biddibye. Oluwumula lutuuse, abasomesa batubanja.
Tubakubidde amasimu mugamba jojuzi banneyo tukooye enzikiza.
Nathan Lumo, kansala w'ekitundu kino ku Town Council agamba nti beewuubye ku woofiisi z'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusaasaanya amasannyalaze ku UEDCERO ekasana mu Luweero n'obwoya bubawedde ku magulu kyokka mpaawo kikolebwa.
Woofiisi zonna tuzitomedde, twagala mutudduukirire, abantu batambulira mu looni, twabone tukyali awo neyawali ku transforma ey'oku polisi era nayo neekuba era nayo kkooti, poliisi tebalina masannyalaze. Kakati kiti ekigenda mu maaso, ekitongole kya UEDCERO muveeyo mangu ku nsonga y'amasannyalaze, mujje ku gulawundi mulabe abantu baka babukaayo, abamasaaluuni, abamaduuka abakola.
Ssentebe wa disitulikiti y'Eluweero Erasto Kibirango naye atukakasizza nti ku woofiisi za UEDCERO yatuuseeyoko era atubuulidde bye yaggyeyo.
Naye kibannyonnyodde nti baadde balina transforma endala nnya ze banoonye zaali zaakwamedda, so enegenda kuba yakutaano. N'olwekyo bagenda kikwasaganya okuba tulagenda ffe tubataddeko evunji okusaba okw'amaanyi, batugambye nti mu nnaku nga ttaano bagenda okuba nga baleese transforma. Njagala okusaasira abantu baffe saati eno okubeera nga mu nzikiza obubbi bwa bumenyi bw'amateeka bugenze mu maaso.
Kulwa 8:08 CBS FM Radio of Jaja, nze ttaka konsulaata wano mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi.